Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim Jawratu bogi jenga fandu hal Mamadou Sama Sigo jam dali sarga be hedibe. Alkam sare hande woni ko timmi botu modo leede runde Afrika ben do wakati to Nairobi leddi Kenya ko war hawra do mudum woni ben huntangol hore e nawtorgol yiti jidetede e nangi e kaydul kabar carbon to tumbudu ton darmi mali haadi ben kenyan hippugol do ngalurande on wattu goto o beta ko gubete rusi en hippige do botu kuma navli cercle rarus ko dum furtata ben halaji bondi fewde e lam o ko dum woni jukkumoji do mudum jaabudi do lamdidi le journal meden dingon semekar yamen hande kikide alkamsare jeddi septembre 2023 bismillah sakral kartal le runde afrique do kabar wakati tim alkamsare hande ben to Nairobi leydi Kenya anya huntangul hore ben projet ngaji kewdi bamama ko buri hewde yo do ben yide yite jigitede nange he Kenya dun ben kabar carbon e ko nande mudun golle ben ka do anya na hani wadede le portal e Kenya do nafaka runde na e wi kambe horebe e leede runde afrique kado kanko neddo amen ton no fati yatara wonko hebane kede fo sango Ousmane Nyali Buli
ko be ndewre li o bato yo daranade yalla ko be kaltiti do mudon don ana darane bangal hawalu hono e leydi ndiyam heje no nawturete leyde men de don ana wawi wadde fa jaleñi gondi le kreduji di gollera don ko wayi nafude dum en be sukabe jokolbe ardo e be runde afrique kali du hala fiide dabreji bangal ande kesede gollirnde don bangal hawalu didati dibe kunjani hore yo kabaruji kesi do faabaade usine ngaji e wadde no ladde beedirta hebirade le runde afrique de leydi mode alaj mabbe koltiwide dun ana way beedude kebal go hakkilo latto sababu beedugol nawtarade kurangaaji kiberte inange le runde afrique e wi horebe leede afrique de kasendu ko be timinire hala le ngal kawrital be koltiwide ko be dewri do modon le ngal lure Nairobi de latto ko leede afrique de fu nawtoroto le kawrital cop 28 fayotade tiagal mon mecintinde wiide union africain rewri ko be pamri le ngal kawrital nawtarade dun bangal wailtagol hawalu wadde jonde mudi hitande fu labe didi ngolato yingo heso runde afrique de
min ngaldo kawtal wadi bentimi watu mo fuddi ben tutukule ledde li mali denno fuddi beta ko oto nokululiro ko fure classi wen chamfalla lamu kulukuru denno ngaldo kawtal noga jodobol do suslimudo woni nawtor den ledde jalla ben keba jango mojjo kanko hore jo ozo fure wil holti wi de wi zambi wardi hande ko wayrata ben miloji didi woni ledde woni tutade kanko inspecteur general kunnan kanuti Fatmata Kone wonko hanni Mahamane Baba Kunta kedena fasango Ousmane Nyali Buli.
Le thème de cette année c'est contenu de
la ko ana fawi do nafa ledde bangal ngure e safareji fayo tade nafa ngaji goddi on hoggol henduji moddi e bonetingol henduji bondi en no wiide tan lekki ana wada ngurdam ana wada du battane lobbe sini atuti lekki don an holla wiide adarne ke battane tabitoje ana moddi tudde ledde kanon sa tuti du kayba don sabbi don holla ti wiide lekki tuddaki adarne ke yalla ana wura sini on tagi tagi yide le wattundungu hewbe totata ledde ka ana famdi darantobe haybude ledde tutide nenno ana hani e ledde tutade darane yalla ana daro
jeune plan qui sont plantés
sakraba tutaklaji mo dukko ron bamba bembe amen Facebook et Twitter goto e batungaji kuma nafu ben hippugol wadama do mudun beta ko ben nokku hakunde aba koira e zorgo e leser rarus dana wi ko nke larame ben dum do ben wadi dido bonandaji woni gurbe terrorist en ka non kabar goddo heba ka tafun en beddo to kabar ben famu yo do kabar o eliko warata ko fande bangal kabaruji ndena guddi ben to tumbrutun yontere tiagal wedugol bomboje do aeroport o ben lanmi mali humpiti wide haddi hippugol lo do ndedo ngalure waliyabe temetoto chapantato e tato draman maga wonko hebene kedo fostango sita silibe
do hello mabbe beme ande wonko mangal pade leedi malli holli tilli mi watti sapportati jamde li jeewon le septembre be wadi imadraji be fuddi haborre do e ley le sahin gendi tumutu ku yata kilwa tafantati joy mangal pade leedi malli holli ti wile o imadrabe bonni mobeli be bombe be gotel fortade kaki mu nuti bomngaji e nanan modun e nangude jabe ko heewi debi mangal pade leedi fa hannen be yimbe bombe ana meeli no fiide dabreji holana hippirto mangal pade leedi malli le region tumutu tiagal modun fedde ko nodirte centre quartier ku golli nari bangal jien e jere holliti darnal gollem en leedni de lewru octobre hitane 2023 be hollitu dun talatare waranne le communique goto le wi mebbe darnugo di golleji anan nayri bangal wittugol fedde ministre man yude leedi malni
men ko woni jukkungoji bonnuɓe bonandaji fewɗe e mberna laamu o ndenno mbiyan e ley sarea wuul temedere capanɗe jeegom e jeɗɗi woni mo kabaru saraji leydi Mali ndenno holtan wiide ɗum ɗo yo mbiyan hippugol yo haalde bon metti fewɗo laamu o mbiyan peneji ɗum latare sababu bonanda mbiyan bonugol inde gollirɗe mawɗe ndenno kanko dunke sariyaji woni Seydou Dara holti wiide ndenno ɗum ɗo jukkungoji muɗum ne wawi yaade fa duuɓi ɗiɗi uddugol kaso kanko Seydou Dara wonko hannde sita sido keɗɗan foof tan ko sita
ɗum ana hollita le tummode temedere e capanɗe jeegon e jeɗɗi le code pénal leydi Mali ɗum holliti le toɓɓe tati wiɗi haalaji ko wawi imminde bilisaji fa yottade waddude bonalaji jogade leydi ndin yo hunde ko saria haaɗi sa watti fo so neɗɗo heɓama haali haalaji bonɗi imminaɗe bilisade jamare ɗum ana wawi natade saabe ɓey yimɓeɗo ummo waɗa bonalaji feeti e kulleji ɗi leydi ndin jeeyi ma fa yottade wadde kulleji bonɗi feetide e yeddugol sériaji leydi ndin neɗɗo foof saabi mbini ɗi torraji ko waddata bonalaji sére ana yamiri jommu tonge soni on neɗɗo tongama to laamu oɗo wawi uddede kaso ɓamde lebbi tati fottade duuɓi ɗiɗi on wawi jukkede kalse ko yaata ujunaji nayyi e teme jetti fottade ujunaji deɓe e ujunaji jetti
à 240,000 francs CFA.
Duuɓi kewɗi hannde ko mbiyan ɓiɓɓe leydi na wuyto kabaru rafi kardante le commissariatŋaji ɗi ndenno kartal biométrique hannde lontude ɗum ɗun tiɓiratiɗane kabaru muɗum le réseau ŋaji kewɗi alhaali mettiɗo sanne mbiyan jamare leydi ndi ndenno kanko jarata mayga wonko ɓenne banggal yewtere meɗen dossier semaine keɗɗe fostango sita siɗiɓe Oumar Bagalo
ɓamde genni bamo ko yaade mahina fottade yo réseau jamare hollitte mettum en saabu ko wasa heɓde le ñolman hannden carte d'identité national le commissariat ɗi yogaɓe mabɓe jeyde holliti fande mabɓe heɓde o carte dante so wona yoɓa kalisi fa heewa
ana
ɓuuri hitande ñalawma hannden o carte dante heɓataki ɗo mahina ɗo wotto joni carte dante a yirta ɗum yitere du sakko keɓa ɗum sa yeehi ɗo commandant ngaɓɓe kañe sa yeehi to gendarme ngaɓɓe to ɓe mbiyata carte dante voilà carte jaa toon koɓe
jogaki
le geni bankas jamare holliti toon carte dante fe goto wala le commissariat o nokku gaɓe holliti wi carte dante goto ne hokke toon bo temeɗe ɗiɗi ɗum ngu holliti sergent de police oko samo moƴƴina carte dante le commissariat bankas
ɗeɗo
balɗe carte ngala carte ɗe min keɓɓunoɗe fo timmi miɗen dowti carte goɗɗe kasen coggu carte identité yo buuɗi temeɗiɗi CFA coggu timbre kañum photo ngaji ɗi wala hen
dabiri ana wonde e fiyede yala ɓi leydi Mali fou ana hewta ko noddirte carte biométrique o watti galle geni yoroso le raison kuthala jogaɓe ko heewi joodi on nokku holliti mi winnagol inde muɗum yalla ana hewta ngal carte biométrique golle mum darnama toon ɓooyi ɓe holliti fa hannen wikkugol ngal kartal du fuɗɗaka nokkuji meɓɓe
wona yiɗi banggal feccude carte gotteɓe jaati tiɗallaji matama ley hen saabi de feccuɓe ɗeɗo carte ilɓe pecci ɓe dokkaka kalisiji mabɓe yimɓeɓe keɓa fa hannden carte muɗum en kese ɗe ɗo yoroso ɗo min addi fou windade ka fa hande mi heɓa e cartal angal
on m'a pas fait signe
caggal muɗum le genni bamako ana fota jonte hannen jamare ana ɓuuti le mairie ŋaji ɗin saabe tewde cartal mum e biométrique le ɗi mairie ŋaji yimɓe yogaɓe ana suuɓa toon ko hokkata jamare ɗi talgui soni yogaɓe ana huuyi mi kan hewti talgi mumen yogaɓe ɗi hollitti mettu mumen saabe ku fa hannen hewte talgi mumen ma talgi mumen moƴƴiniraka no woɗiri
toujours je vois
fande le cartal angal ana windi ley hen janggowo tawi minne mi tiligui jande ɓooyi fam fuɗɗi golle mi martaniɓe kumpa tile kurɗe fa hande ɗiɗo boppi ɓe moƴƴintinayyi iɗo metti kam sanne min kay mi yettiki mi heeɓi cartal am tiɗalla fou mi matayi inde ama e jambore am fani
fandena o torra heɓnade jogala jamare muñi toon seeɗan fewi soni carte biométrique hew tagi toon homo fou dabin ana han feede yalla carte dante ana heeɓe e coggu yaafuɗo
en duwata mbiyan ɗo fof bilto no yawiri sakiraɓe en paamiɗo kattane kabaruji ama hannde mbiyana mission taba sarde foof yimɓeto mbiyan humpitade yewtere sutani e dow mbiya application muɗum ɗum woni application so jotamani yo banggal play store ɗo e seeɗa yewtere meɗen magasine yettere men magasin hannde yo mbiyan mo sukaɓe ɗum yowi dow jurnugol ɓeɗo sukaɓe ndenno ɓuuri hede guuro koy ko wowa koye mbiyan fa duuɓimaɓe woɗɗo woni ko ɓe mbiyan julnete ka wokka joni hol tagam wiide guila e cuurude gotore yoɓe kay fuɗɗete julnere ɗum holli noon tayki mbiɗen hoñotoɓe hewɓe yalla nde ɓeydoro faamu kanko Aissata Dara waɗi madaraji keɗɗana ko heɓani e dow foof tango min e sita sidiɓe yo en kiri jaam jurnugol no waɗe noon nden fewde goroy jogiɓe duuɓi sappo e ɗiɗi ŋabbude e wi kambe golloɓe ɗum ɓe fanda muɗum woni landinde sukaɓe worɓe laatade baliki golle o yata noon fo caggal jogola kertaɗo caggal gure no hollitiri Lamine Konaté kinniɗo oɗo golle o to kuri toon
soni adi fa suko julnama on watti o natto gorko ɗum holliti o wettigani hursunde ɗum yo hunde mawde noon le gelle meɗen aran saabu meɗen wawi kawrantinde ko yata debe sukaɓe mi happami julnaɓe ɗum ne waɗe no caggal saare ne fina wiyata ɓe sukaɓe julne mi kawrantanaɓe fou nokku goto watti beetel le yalla pati fi goto ana yiyaɓe to so
landini suka jokolle waylitere gaɗetede le gurdam makko ɗum fanda oɗo golle o e wi Ben Chérif Diabaté kominiɗo finatawa ndenne soniɓe tilki julnede nden woni ko ɓeɗo sukaɓe latto hankasen worɓe hakkika mbawɓe hinade kala ko woni imadraji le nokkuɗo ɓe gooni
julnigol suka yo hunde fina tawano sukaɓe jogoɓe guennini fou baale ɓen ko kawrantinte julne ɓe julniten yalla ɓe anta kulleji yogaji le fina tawa le on watti mi kawrantinaɓe mi hollito haqqilleji yogaji le ɓe sukaɓe jogoɗo sa tawi yogaɓe meɓɓe ana jogui tagoji bonɗi mi wonginaɓe yalla ɓe acca ɗi tagoji ga ɗum wawa waɗede so walani jama on tawa ana heewi seeɗan ɗum sabato amen mi heɓa mi tekino homo woni joni tagu lobbu kay homo woni wala tagu lobbu e meɓɓe
ele nokkuji ɗi oɗo golle gaɗete noon bongal fina tawa yo dow sariyaji yogaji eɗum huccitani ɗum hoore ele newa muya patti feyi ɗum laato sababu caɗele fewde e suka o noon faccitiniri Lamine Konaté kumniɗo oɗo golle o to kuri toon
suka ana han julnede no yawiri saabi so ɓettigen duɓi yogaji julnugo makko yaafa saabi so ari fo foɗɗigen jogin inde so yiɗa a julnama ene wawi hetnema torraji so ari fa suka julnama o hana hokkede inni holle on watti
ele zaman meɗen joni o sifaji kuncetteɗi no hoore nden jeebama sanne wakkati joni o guilaɓe pamɗi sukaɓeɓe no julne saraɓe yogaɓe kay balɗe seeɗen caggal ko jomum yi aduna tan ɓe kinnoto ɗum goto foof dalilu muɗum
personnellement
mi e hoorɗan jaati min julna sukaɓe ɗan guiddiɓe pamarol yalla pati ɓe mata nawalla julnegol min mi julni sukaɓe ɗan guiddi o duɓɓi jeegon ga ɗum weele babba makko le miɗo babba makko noon so o julnama ley gorako makko heɓata semme min sukaɓe ɗan o lonkuno kibbude ɗum saabi so docteur ɓe yamiri kam mi julnamo
tawene yimɓele yogaɓe holti wiide ana hani saraɓe ɓe jotto docteur en soni eɓe anniyi julnde sukaɓe mabɓe saabi soni ɗum waɗaka no haniri ɗum sabmina kuteji mawɗi e dow cellal sukaɓe ɓe ana docteur Mamadou Silla gollowo to l'hôpital lolirɗo maire enfant Luxembourg
watte fo so suka julnama a tawan ƴiƴa ana yalta e makko jogaɓe a taɗɗat ɗumen haqƴe sanne ɗum saabi so jogaɓe meɓɓe ƴiƴa mumen ana yippo fa wala seeɗan watte fo soɓe julnama ɗum saabi so watte fo so suka ana julne kulleji kewɗi ana han tekinede hen pat ɗum natano joomum torra
donke en finata na mimsiti ko julnugol ngol yaltinama fe e kakol ngol kakol mo ngol tumbanon e muɗum ndennoɓe darra saraɓe ɓe wattande hakkillo finatawaji ɗi yelaji docteur en ɓe kay yo golle julnugol ngol totte dunke en cellal yala ngol feewa.